Akizungumza na meza yetu ya habari usutu wa Catholic Radio, chifu wa eneo la Poroko amesema kwamba wakati huu ama kipindi hiki wanafunzi idadi kubwa wamerudi shuleni, na angependa kuwasihi wazazi wengine waweze kuwarudisha wanafunzi shuleni.
Mimi naitwa Susan Laitei Saningo, Area Chief Poroko Location, na ningependa kuongelelea juu ya back to school 100% transition. Kufika wakati huu tumejaribu sana, watoto wameenda mashule, watoto wameripot hii maneno na JSS, tumepata watoto wengi, lakini kuna wale wachache bado hawajaripot. Ningependa kusisitiza sana wazazi wote mpeleke watoto shule.
Aidha amesema kwamba wanafunzi wengi wanaonekana kushughulikiwa na kina mama, huku wazee wakionekana kutowashughulikia wanafunzi wao, na kuwarai washughulikia wanafunzi na kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi amerudi shuleni wakati ufao.
Wazee wengi siku hizi wameacha responsibilities, wameachia wamama kazi yote. Unakuta unauliza mtu kwa nini mtoto hajaenda shule, anasema mzee hana kazi, mzee amekaa tu, and that is why hata hii rate ya chang'aa inapanda, kwa sababu mama anashindwa ni nini atafanya, anaenda up kuchemusha chang'aa. So I'm just talking to wazee, ebu wazee amukeni na tusaidiane, mkue breadwinners wazuri, mkue responsibilities, hawa watoto warudi shule.
Nikiripotia 89.0 usutu wa Catholic Radio, jina langu ni Moses Konchori.